Cavist Records.
Hai, Suzana mama, umeona sifanye siri, bora weke bayana.
Hey, yo Kenny,
sema sawa, wachele wakurudio. Nimeridhia ila jifunze kuniheshimu.
Wameme